Washuli zingangamela zo hulumeni bamazwe ngamazwe ubaqeda nge-HIV. Washuli zingangamela zo hulumeni bamazwe ngamazwe ubaqeda nge-HIV. Nomukhushe ngamshulu sadamu kodwa ngeke ayihlule ngculaza nomlungu yajakaja. Nothabo mpeke ngalehlule ubandlululo ngeke ayihlule ngculaza nomlungu yajakaja. Ubethule pitol bebetho ngqondo ngqondo bamashashi namaqala kanjathethwa kanjani ubukhinikini zithumbu wonke amalanga kuyafika akwathi bakuvala intambo kanti phula mangobe zo hulumeni bamazwe ngamazwe ubaqeda nge-HIV. Nomukhushe ngamhlulu sadamu kodwa ngeke ayihlule ngculaza nomlungu yajakaja. Nothabo mpeke ngalehlule ubandlululo ngeke ayihlule ngculaza nomlungu yajakaja. Ubethule pitol bebetho ngqondo ngqondo bamajaji namaqala kanjathethwa kanjani ubukhinikini zithumbu wonke amalanga kuyafika akwathi bakuvala intambo kanti phula mangobe
ulungele wanike namathi zandiliza nimbulala sihlule ngomasethi sempotela ulungele wanike namathi zandiliza nimbulala sihlule ngomasethi sempotela
akwathi bakuvala intambo kanti phula mangobe
Hulumeni
bopha mangqine nyathi. Hulumeni wasilalela unye